zoba yini ngaphandle kwakho sakuthanda dali wami ngowami sandwa sami yasibona.